Naturalune vioe saganta fan oromotto ana fedda bar rakko siyasa sudan kibba bi warani olma bulti do wetani falumatti jiran yo falille en faletai faligoden iyeyi river jedan ke satti jalqabani akkumta wota yetine akka warani walirra daaba tolch falkana kale ugandat mallatteisen parti spl bilisumma sudan kibba jechu irrajitte fi motummat lol walirra daabu hammat wali gale tatullet gafatamtoti spl ka baqi jiran bulchoti parti sudan kibba bilisumma sudan kibba jechu maritan infudan odutan fatumma atumaliti kampala anwerge tujube
wali galten nagenya kutaye kadagame koren gamta warana lolaf wal barbadu nakadabatu lola dabin sadabata nakatulfam marid mabiyole sakasumas danding gama magalaye ka sudan kibat gesuf achibat akabana mulaljisun guyota afrif kampala kesat ergamariatani boda wali galte ijon warana bilisumma ummata sudan lola dabin sadabata tay akalapsamuf garele laman kutan yei dre warana akaintain akamirkane fatan wali galu sati Brigadier General Hillary Edson Yakani, SPLA, kan bakka bu'an innato fedi gare isaani hanga tokko ifsani jiru.
We have seen that there are a lot of challenges, especially from the behavior of some military personnel.
Rakko heddun jiraachu sa argine jirra. Kesuma amala misensota warana aga tokko kanneen taayta qaban seeraan alatti fayyadamanii fi lammiiwwan keenya dararan. Kanaaf fedin keenya ni guddaan mootummaan warana biyyoolessaa yaada madaalawaa qabu ka dhugumatti ummatichaaf kabajaa qabuuf waranarraa maalakkee gamu ka beeku akka hundeessu.
Jarsa arara ijo mootummaa kan ta'an Major General Marshal Stephen Babanin akka jedhanitti walii galteen dilbata kaleessaa mallatteeffame torbanneen 18 keessatti hojiirra kan oolu si'a ta'u kunis ribxee loltoota duraanii waraana biyyoolessaatti makuu of keessaa qaba jedhan.
We have signed the agreement and the permanent ceasefire. They are going to move.
Enna walii galtee kanaaf loli dhaabbataan akka tolfamu mallatteessinu kanatti gara naannootti deebi'anii gurmaa'uuf qophaa'anitti geessamu kunis torban tokko hanga lamaa isaan fudhachuu danda'a sana booda torban jedhame kana keessa naannootti deebi'anii gurmaa'an dhaqu achittis sakatta'i leenjiiniif walitti makamuun ni gaggeeffama.
Haa ta'u malee. Inna raadiyoon sagalee Ameerikaa garee mormituu beekamaa SPLA IOF ittaanaa dubbihimaa koloneel Lampool Gabriel dubbisatti garee birgaadir jeneraal Yaakaaniidhaan hoogganamuuf beekannaa akka hin kennine dubbatan. Kanneen walii galtee fakkeessaa sana mallatteessan jedhan Gabriel kanneen hoogganaa garee mormituu Riyaak Maachaariin gananii jedhan. Yaakaaniin garuu loltoota hidhatan 16,000 kanneen yeeyii keessaa kan bakka bu'an ta'uu dubbatu.
When we went to the booth, we did not sign a document with Riyaak Machar, but we all went.
Enna bosonatti seenne Riyaak Machar waliin galmee mallattis hin qabnu garuu marti keenya bosonatti kan seenneef rakkoo waan tureefi kanaaf amma deebinee jirra. Humnooti kutaa yeeyii keessaa nutu ajaja. Kan humnoota sana ajaju Riyaak Machar miti.
Walii galteen sun gaaffii pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir hoogganaa Ugaandaa Yoweri Museveniif dhiyeessaniin ture. Kutaan yeeyii innaa Sudaan waliin qabsoon geggeessamaa turetti maadhee waajjira haadhoo kan waraana bilisummaa uummata Sudaan turte. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa baatii caamsaa keessa gabaasa baaseen humnootiin deeggartoota mootummaa baatii adoolessaa bara 2016 amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessatti naannoo magaalaa yeeyiti yoo xiqqaate siviilota 114 galaafachuu isaanii gabaase. Waraanni immoo himannaa sana haalee jira.